way ka carareen xataa imay salaamin moogtay intay hor dhigeen ayay guriga ka carareen. This is a nice surprise, wallahi. And I love you guys. Thank you, one of the ladies.
Kusoo garaacay waa la cararay. Waa dhalashadaydii maanta. This is the cutest thing saaxiibaday ba ii sameeyeen. Waxay keenan egg. Thank you guys, I love you. And the flower ba ii keenan. And then energy waxyaalaha jecelahay. And then waxay igu soo qoreen kaarka. I'm gonna cry. I love you guys. Ay kaarka. One more year being home. Happy birthday to our beloved friend. We love you. You have a great day. Natalie and Muhammad. I love you guys.